exclusive from ZambianMusicSite.com.
K-Dash Music.
Sometimes in life you've got to be strong. Panto patara ni weka. Tawa waru pole mwana mwana wange tawa sunga. Wakutemana ni chavare mbona. Wakutemana ni chepona. Wambesha mwana wandi. Wambesha mwana wandi. Wambesha mwana wandi. Wambesha mwana wandi.
Straight Outta from ZambianMusicSite.com.